cool boy.
Fully. Tana, shout.
Please give me more bits.
Si tu mifia niko chuge, tata kuja geto juu saizi anavuja. Kini zengwa na kuchuja na jipipia kibi na flex na kinchunja. Nisa, miss your TikToker. Play hard, me na play poker. Changusha doba, mafanso na banjuka. Haters wana furado wana pasuka. Endelea kuhate, mina ingiza bache. Wanabonga shit, misi ndo manake. Kiona tumerusha, enda kazi dake. Dota jua, cha mtu ni chake. Fully, vipi, au ndio manake. Sia na hate na nastay kwa mamake. Kiande kwa list na ka absent. Weni choko kwa hood na kukansi.
Vibe game redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela ninja wala sezikana. Vibe game redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela ninja wala sezibana. Vibe game redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela ninja wala sezibana. Vibe game redju sana. Wanasema tumekuja jana.
Kinama CID, kodini ndani ndai. Ukinitaka tu nipata na funga kurasa. Kile unachotaka umepata, razi na kupiga chini. Pancha maini, huku snitch utaacha. Urue leo kama mumini, nataka nini. Ukizingua na kushanda, bonus batani nao. Hatuna mpango nao, fuck wa fande limo. Lamborghini, wambia hii kitu ni legal.
Vibe redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela nige wala sezibana. Vibe redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela nige wala sezibana. Vibe redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela nige wala sezibana. Vibe redju sana. Wanasema tumekuja jana.
Kama vua mila yesha mindo bushi mnyama pori wezi kunibadilisha. Kitu na manisha kujo navo kuja wezi kunitisha. Saba sona penda navo sababisha. Kuna walotaka kutubania kwenye game. Sema setu fanyi for the fam. Siku ndo manunda real goddamn. Nando mana wifi do like them.
Vibe game redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela nige wala sezibana. Vibe game redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela nige wala sezibana. Vibe game redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela nige wala sezibana. Vibe game redju sana. Wanasema tumekuja jana. Si tunajeta ivana. Kisha nomba sela nige wala sezibana.